this is boy Clever Fox. Live in Bang the Vibe. Producer Let Loose Up. Salute all the magic art entertainment. Big headed rhymes every day for the people who keep lurking so we never sleep. Bass. And you can da ku bambara. You can da ku bambara. And you can da ku bambara. Uganda ku bambara. Hello Uganda ku bambara. Uganda ku bambara. Hello Uganda ku bambara. Hey, Uganda ku bambara. Katupambane muleme bitu byokugeya mulimu. Baboy munyikiyeyo. Sibino kulire kumahulire tino. Undine kuni pamu kutenga mje. Ha, chitu swaza nyo. Bago uvuka tunikire tukore. Tupambana, ha, kuwanga na wajasi. Uwaraba, basinga, bapambana. He, nga, hawa yo chankoku. Hawa singa, bona, bapambana. Hey, na wasoma. Hawa singa, bona, bapambana. Yeah. Kupambana, osinjali kia kupambana. Hena Uganda kupambana. Uganda 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 kupambana. Maisha yako kekuweka masawa. Sichali pambana he, hoa wache. Wale wa midomo mingi oy, wefanya kila siku. Ho sijali pole pole. Leo ni ngumu tu. Keso utapata ndugu. Usijali wei. Ipole kama mwendo ya kijeskulia kisoto. Tutasonga tupambane. Atujali tu mitu kifanye madam cheka hey. Sasa hivi tunapaa hey. Tunapambana sana we hey. Wavijana usijali wewe pambana. Maisha sawa, maisha sawa. Kasangu leo ni sawa. Hello Uganda kupambana. Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Hey, Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Hey, Uganda kupambana. Ati omega kuweye jama kene tamo pira. Awinyo jalo piki pira. Iti cha mega jani kuna yele gel ke kwa kira mamega. Hawaini kani Uganda miru yele. Bikuwa mamegi chani tim gira mape. Uganda mwa eno bedo upamba. Kiri yomo kenda winyo chalo kile wakwe. Ah ayele kwe ayele kwe ayele kwe ayele kwe. Kleba yitani atute kwe. Siwa kanga atute kwe bas. Palio, baya kumtia. Hello Uganda kupambana. Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Hey, Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Hey, Uganda kupambana. Hello Uganda kupambana. Uganda kupambana. Bamba.